ixeshile chanekileyo yintsimbi yesixhenxe.
Indaba ze-SABC ezizimeleyo nezingenamkhethe nobuki wezide umhlobo we-NNFM.
Eliphambili kwezi baza kufumana isitofu sokunyusa amajoni omzimba abasebenzi bezempilo bebeyinxalenye yokulingwa kwamachiza okugonyela i-COVID-19. Mandibulele kwiskimu se-BEE ndizibulisele nakuwe mphulaphuli. Abasebenzi bezempilo ababeyinxalenye yephulo isisonke ekuqaleni konyaka baselungelweni lokufumana izitofu zokunyusa amajoni omzimba kususela namhlanje. Isithethi sesebe lezempilo Foster Mohale sithi ngabasebenzi bezempilo ababeyinxalenye yephulo lokulingwa kwamachiza okugonyela intsholongwane i-corona kuphela abaselungelweni lokufumana isitofu. Mohale uthe izitofu ziza kufunyanwa ngabasebenzi bezempilo abafumana ichiza lakwa-Johnson and Johnson phakathi kukaFebruwari noMeyi walonyaka. Isisonke booster vaccines ziza kufumaneka kumaziko akhethekileyo kulo lonke eli lizwe. Kwindaba zonyulo, iqela i-ANC lithi igqiza lalo lokubamba ingxoxo likhokelwa yintloko yemigaqo-nkqubo owesakuba ngumphathiswa uJeff Radebe lisaxakekile libamba ingxoxo nabanye amaqela opolitiko anomdla ukungena kurhulumente wentsebenziswano kumabhunga ngamashumi asixhenxe ekungakhange kubekho qela liphumelela gqathu kulo lonke eli lizwe. Oku kuvakele kwintlanganiso ekhethekileyo yesigqeba solawulo eqhubayo e-Irene cebo kuhle Pitoli. Eli qela loyisakele ukufumana iivoti ezaneleyo zokulawula lodwa komasipala kuquka neemetro kunyulo belubanjwe kutshanje. Kungokunje lileqa ixesha lokufumana amaqela nomdla ukusebenzisana nalo emva kokuba i-Action SA ibhengeze ukuba ayizukusebenzisana ne-ANC kwisixeko saseRhawutini. Usekela sosiba jikelele we-ANC uJesse Duarte uthethe namajelo endaba esithi bakulungele ukusebenzisana nalo naliphi na iqela.
We still in the process of discussing. Obviously, there's still a long list of people who want to talk. But the direction in which the discussion is taking is that the negotiating team of the ANC is being given a mandate to talk to any political party that will talk to us, so that we open the door to talk to anyone who will talk to us in the concept of trying to form partnerships or formal coalitions if we need to. And we gave a report to the NEC of who we had discussed with thus far, but we also need to indicate that talks are still in the making. We've made no arrangement, no agreement with anyone.
Uthi basekwinkqubo yengxoxo kwaye eligqiza lokubamba ingxoxo kwi-ANC linikuxanduva lokuthetha naliphina nalo naliphina iqela elinomdla ukuseka urhulumente wentsebenziswano nokokunjalo uthakho qela basele bevumelene nalo. Kumrhu lombane u-Eskom libhengeze ukuba isigaba sesibini sokucinywa kombane siza kutsho njalo de kube intsimbi yesihlanu ngentsasa yangomgqibelo. Eli qumrhu lithi lilindele ukuba amacandelo alishumi nesibini okuphehla umbane abe sele esebenza ngokupheleleyo kule veki kwaye oko kufanele ukuzisa uzinzo kubonelelo ngombane. Asebenzi izikhululo ezininzi ezidala zakwa-Eskom kulo lonke lelizwe. Abakwa-Eskom bathi ukucima kombane eZambia kuchaphazele into abayichaze njengenkqubo yobonelelo lombane yamazantsi eAfrika iphela kuquka umbane ovela eKahora Basa eMozambique. Isithethi seliqumrhu ngusikhonathi Mantshantsha.
A total of 12 generation units with a combined capacity of 5,200 megawatts are expected to return to service during the week. Eskom will communicate promptly should there be any significant changes to the power system.
Tila macandelo kulindeleke ukuba akwazi ukusebenza kule veki kwaye uluntu luzakwaziswa ngezintsha ezingeload shedding. Usekela mphathiswa wesebe lemfundo esiseko uGqirha Regina Mhaule uza kunikezela ngokusesikweni isikolo sabantwana abanemfundo ezikhethekileyo iSunshine Special School eKarierha eyayisaziwa ngeTinarha kwiMpuma Koloni namhlanje. Uza kubephelekwe ngumphathiswa wesebe lemfundo kwiphondo uFundile Gade okukwinxalenye yenkqubenabileyo yesebe lezemfundo kwiphondo kwaye esi sikolo sikumgangatho lamaxesha siza kunceda sibuyisele ibhongo eluntwini sinikezele ngemfundo esemgangathweni kubafundi abanemfuno ezikhethekileyo zokufunda. kwalapha eAfrika umongameli waseSierra Leone Julius Maada Bio ubengeze intsuku ezintathu zenzila emva kokuqhushumba kweqongo lepetron ngolwesihlanu kwasweleka abantu abangaphaya kwekhulu intatheli BBC uMayeni Jones siphathele lengxelo.
In a broadcast on national TV, President Julius Maada Bio commiserated with the families of the deceased. The government had warned of a shortage of medical supplies, but the World Health Organization airlifted emergency medical supplies to help those with severe burns. Foreign doctors will also help local medical staff treat the injured. During the mourning period, flags will be flown at half-mast. The president also announced he was setting up a task force to look into the incident and make recommendations on how to avoid this happening again.
Umongameli welalizwe uthethe kwijelo likamabonakude evelana neentsapho zamaxhoba kanti urhulumente welalizwe uye walumkisa ngokushokoxeka kwezixhobo zonyango kodwa umbutho wezempilo kwihlabathi WHO uye wazisa amachiza kwanezixhobo zokunyanga abo banezilonda zokutsha. Ngoko masiphosa amehlo kwimali kezemali ngale ntsasa. Irandi lixa ithelekiswa nedola semelika i-15.2 ixabisa i-20.21 kwipoint yaseBritane, i-17.33 kwi-euro ukuze be i-11.10 kwidola yaseAustralia. Kwezazimbiwa igolide irhoba nge-$1,819, iplatinum i-$1,037 iounsi lokuqwela olekrwada ebrent $83.50 umphanda. Ukugqibela kwinqaku lethu ebeliphambili kwezindaba sithe abasebenzi bezempilo abebenxalenye yephulo isisonke ekuqaleni konyaka baselungelweni lokufumana izitofu zokunyusa amajoni omzimba ukususela namhlanje. Ngelo nqaku ziphelile izindaba ezilandelayo zingentsimbi yesibhozo kwiindaba zomhlobo nene-FM ndingubukiwezide kanti satsho njalo inkqubo i-breakfast eyondlayo ekuseni.